wal ko ku haystayo ilow yaayol ka badan nolosha yabyabo markale igleel farxadaadi hore ku haystayo ilow yaayol ka badan nolosha yabyabo markale igleel farxadaadi hore
you